tiina afayaan oo hadlay wasaaradda Gaashaandhig ga Mareykanka ayaa war qoraaro oo email ahaan v o a ugu soo diray ugu sheegay in qaar ka mid a xubnaha u dhashay dalka Colombia ee ay xidheen ciidamada booliiska Haiti iyagoo la xidhiidhinayay dilkii madaxweyne Jovenel Moise ay ka qayb qaateen tababarka milatari ee Mareykanka iyo weliba barnaamijyo waxbarasho. Xogtan ayaa timi xilli ay jirta dooda dhinaca tababarada ah. Lieutenant Colonel Ken Hoffman ayaa sidan xusay isagoon cayimin xilliga iyo weliba goobta uu tababarku ka dhacay. Waaxda Gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegtay in ay tababaraan kumanaan qof oo milatari ah oo ka yimi koonfurta iyo bartamaha qaaradda Ameerika iyo weliba Caribbean-ka sannad kasta. Waxaanu Hoffman sheegay in tababarku diiradda saaro ilaalinta xuquuqda aadamaha, dabaqidda sharciga iyo weliba u adeegidda hoggaanka rayidka ee sida dimuqraadiga ah loo soo doortay.